yase ene mafuna zambi na se ene mafuna zambi ru kuma aba se ni mwisa mafuna zintu
zambili zintu zomwe ndi mafuna kudza khala wophula kudza fa munthu wa chuma Zakufa zoso nazo sindofuna Kutapula kopya mpaka imfa kuichuna Besides that I wanna be a star Nde kutiluma big man yako ndi yako yomwe anga oka maposta Hali yese kufila nyumwisa Matibet mwe odisa nyumwisa kompo kundiwisa Eko mandi mafuno color blessa Mix you color blessa ndi go ya my boys mesa Osa mayesa my sister zanu mubisa Ndi fumbulu tatu my sister zanu mubeta Pena ndi mafuno sinta kubadwila Kwatu kulibe ufuru wa matila kwila Kuona boys yoti ntasime nezi wawila Kwatu kumeta mbali nkomo ya matizazila Amati tanzila Ni mafuna makope kat onse atazima Amati yela shine kutisia vita tima Next time akakopela tizaka mbezina Ngini ndifune nendi diwas Kukila zima rapa zambili zina ndi izi siku diwas Ndi mafuna mate atango dzuka Mkundi ikila vesi mozi ndeti basi ine pumpo chuka
Yeah.
Akuti ndili single ndikana ndukamba zosa gwila That reminds me another issue Ndi mafuna ndikana chido panda ex wanga kundi gwila I am proud of it Ndi mafuna nditakala ndi friend wa ding dong At least the mods Cause boys ndili nayo I unto five Ndi maprosa ne dim mods
I say man, mwendi zingata mwe?
Ndi hanzi bifiro
amwe Amwe Twanzi?
Zambili zintu zomwe ndi mafuna Zina ndita dindi chule ena muta kufyuma Senje munga esa noka munga funa Eli ndini mbalo anyakeme munga fuma Ndi mafuna ndita bona Ndi mafuna kubona kakali tajogona Kumandika funa kubona Ndi mango pwele labe uchimo ukupoma Ndi mafuna ndita siya kupuzula Kumavuto ndi fanfana opunzula Anzatu wakugela na kipunzula I am proud of it Ndi mafuna 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 Ndi mafuna